Three stars.
Some music.
Muli unawaka, mwali amefika, ngiringiri siyo nyoka, pilipili inawasha. Kamepaka poda, kazuri zuri kama epo tunda, na nizi kanapenda, kanakula kichwa kama konda. Tuko kama pacha, akifa moja pancha, chale siyo chacha, sugua yo machacha. Tuko kama pacha, akifa moja pancha, chale siyo chacha, sugua yo machacha.
Kuku
kukupenda wala sito ujutia. Baby basi njoo nikone, ili roho yangu ipone, nikupeleke kwetu kome, baba na mama wakone. Baby basi njoo nikone, ili roho yangu ipone, nikupeleke kwetu kome, baba na mama wakone. Baby sikia, usije nikimbia. Baby sikia, usije nikimbia.
Nikipenda stoki toki kama nyama ya mishkaki, mikipago we manati, shepu sinura sura joketi. Tucheze cheze wazi wazi, niwe jaki uwe rozi, tukomeshe mapaparazi, wasiopenda letu penzi. Tucheze cheze wazi wazi, niwe jaki uwe rozi, tukomeshe mapaparazi, wasiopenda letu penzi.
Kuku
ng'ombe
ayawe,
kichwa mapembe
ayawe,
nani miogo michembe
ayawe.
Oh, I love you. Nikupe mogwa cha ng'ombe
ayawe,
kichwa mapembe
ayawe,
nani miogo michembe
ayawe.
Oh, I love you.